Napenda kila kitu chake kwanza kinitel. Ficha nza kipeng, tena luga pia ni shen. Fofo, fofo, fofo kila beat, tena didro kila mix. Azonto, azonto, nasikia hii beat kwa sikio hadi thighs. Ni hodari kwa za smile yako nice. Ngoko, ngoko, na vile ana wine ni tabaki ume smile. Ngoko, ngoko, na kitu mina dai ni kuo kwe mine. Ngoko, ngoko, we ni hodari usi mind your mind. Nimekuwa nikipiga tu ma show ukispend. Pocket so tight paka toja ina fail. Colombo ni fit, I don't do skinny. Tisho ni white alafu tu ni baggy. Joku feature tu hizo cheddar. Maswali ni mingi kuliko mtihani. Gwashuli tu wapi zima ganji na ulisema umeacha kuima. Watch out, talk to a boss, I'm a boss. Nilikuwa na grind before you were born. Mi ndio gwash, nilikuwa tuna search. Mapinji magwangi ndio sisi. Pesa sabuni ya rosi we fisi. Juu utadai ukisearch ya siri. Nilikuwa na soma ukifanya tu gwangi. Ngoko, ngoko, ngoko ni hodari kwa za smile yako nice. Ngoko, ngoko, na vile ana wine ni tabaki ume smile. Ngoko, ngoko, na kitu mina dai ni kuo kwe mine. Ngoko, ngoko, we ni hodari usi mind your mind.
Shoulder knees and toes, thighs, shoulder knees and toes, shoulder knees and toes.